kuitunza familia. Wey, isiupa huguma.
Alinibeba miezi tisa. Mama, alipata shida. Mama, kichefu chefu kutapika. Mama, na hakunichoka. Mama, leo napata heshima na heshimika sababu ya mama. Mungu akulaze pema na sitoacha kukuombea.
You my superwoman.
You my superwoman.
You my superwoman. Hey, superwoman. Superwoman. Sababu nimelelewa na mwanamke jasi. Oh jasi. Oh jasi. Aye.
Oh hey. I am so man. Raised by strong woman. I am so man. Raised by strong, strong, strong woman.
Machosia ni mubuti kankia waza mema ya. Sina cha kukulipa sante kwa baraka zako. Ubarikiwe,
amen.
Uzidishiwe,
amen.
Na kupenda mama.
Wana muda wa kazi, watoto na dadi. Wana muda na jamii, mwanamke yote anaweza. Kimaso maso, kimaso maso. Kimaso maso, mmewa una superwoman. Kwa beba zege,
wapo.
Kwa piga debe,
wapo.
So lege lege, mmewa una superwoman. Kwa imba rege,
wapo.
Kwa indesha ndege,
wapo.
So lege lege, mmewa una superwoman.
You my superwoman.
Mivumilia kakutelekeza na familia. Natanga na njia kujitafuti. Hata wakisema usirudi nyuma, songa mbele.
Songa mbele.
Atakiwa kilema
mama,
hata kama elimu wana
mama,
we kutwa kuchana pambana
mama,
apate kuwa tuzawana waite. Ati, 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 we kama kweli superwoman. Hebu nipeza Jack Chen. We superwoman, hebu nipeza Jet Li. We superwoman, hebu nipeza Jack Chen. We superwoman, hebu nipeza Jet Li. Basi nipeza Jack Chen. Donnie Yen, Bruce Lee, Jet Li. Hii kwa niaba ya ma superwoman yote. Acha, acha. Just